Kudai mnezo vala kongambi karamkati mwenzepo, mwenzepo. Ija time sezo bala na inda mbombasa mwenzepo, sunatave. Melako sweet life, tasty, tasty better life. Melo waleka na kukandula, siya bawa yamba na kuminula. Melako chikondi mwechi wa milangati yankala. Melako chikondi mwechi zuni langati unuka mwino. Niwe, mwenzepo, mamenelenze limu mafuto. Niwe, mwenzepo, mamenelenzo ena na mendo. Tie, tiako kabiza, kwelako mupima. You deserve it. Tie, mwako champagne, malako designer.
Unako kushipike shamuvi kwa tolo mufutika. Mulungu ama darisa kusogoro. Benangu ama taba ndarama mwamuna sika musirira. Manje mwesi muna tabe chifukwa chachi kulupiriro chanu. Mwamuna wano adarisi walero. Sia pamucho samboyo. Mupindi mula matibon. Pani kuchita kutimbiri na kufrai ngajabe. Olo chizungu simusi mahamai. I am a high river. Musa hapu ziri na kumayani.
You deserve it. Tie mwako champagne, malako designer. You deserve it. Chikondi chako sina sire murine. Batineze libe na ndama. Pempelo yako ndiye ya mene inarengesa. Apa mazi
kini na ndama. Osa vela soni kukutenga uti chifukwa chamuduli na manga. Aya manga ya zasira, nuwanu iki chabe. Kairi tulinandarama. Gati kuswimming asuhusiva. Kuzanya ila kubana. Kutu usamwele. Osa yopa kusomele la kumayati. Chifukwa suhusiva chizungu. Aka kuposha mchizungu. Niku yanka chaba mkudu wa mfaye na moke. Pili chabe vitatu. Asa kakuname mtu. Kutasi kutitikisha bauku. Wanda maticho kila mkombo.
Mpelo yako ndiye ya mbene inarengesa. Apa manje jiri na ndama. Jama. Ndiwe mwenzepo. Mameneleze limu mafuto. Ndiwe mwenzepo. Mamenelezo ena na mendo. Tie kiako kabiza. Kwelako mupima. Tie mwako champagne, malako designer. You deserve it.
Dangerous collaboration. Haha. B1 na ine panu. Dine Tupac wa Zambia. Muchi Zungu. Dine Clifford Makaveli. Muchi Nyanja. Dine General Kanene. B1 usalile ulinandarama. Usalile ulinandarama. Na tuusalile ulinandarama. Jalila kutahala. Unacha ila chambe. I think ananyongera uyu kufana.
Under the top, see the upwa Zulu family overstand.
Your producer, Fakas Tangoya Studio.
Fakwap.com.